B.O.B. Animal, piga mawe.
Ni DJ Guest na.
Let's get it, let's get it.
Acha kima benasma.
Gulu weyo, Baba Karudi. So malezio miti imbagi mapenzi uyu mtoto mselzio na kumuacha siwezi uyu mtoto anatisha ache nini mpesifo kwanza amekamilika bingwa wakuia miso na nichanganya akili mikawa na yokaga anajikunja kama mbili kuna muda kama saba. Nampakia mundende, ananinyonya makende. Amefanya nimpendo, kwa mambo yake yake. Nilimuona kwa mtandao,
Pipitida.
Nikabaki na mshangao,
Pipitida.
Kona hapa nani nao,
Pipitida.
Anabadili mikao,
Pipitida.
Nilimuona kwa mtandao,
Pipitida.
Nikabaki na mshangao,
Pipitida.
Kona hapa nani nao,
Pipitida.
Anabadili mikao,
Pipitida.
Nasema duyu mtoto bala anapanua miguu kama mishale ya saa. Kitu ninachompenda pipi hajawahi kuchoka. Laini zote anaenda yani mimi mchawi vocha. Kiunondo sikwambi neki kimeza sidi na kisauti kwa chi yani kama wema hivi. Yani Pipitida noma vitu vingine na cheka kwenye kuhusu kunyonya kama yupo kwa baresa. Nilimuona kwa mtandao
Pipitida.
Nikabaki na mshangao
Pipitida.
Kona hapa nani nao
Pipitida.
Anabadili mikao
Pipitida.
Nilimuona kwa mtandao
Pipitida.
Nikabaki na mshangao
Pipitida.
Kona hapa nani nao
Pipitida.
Anabadili mikao
Pipitida.
Wachizi achizi. Ukiona nzi wanajua sana kichwani kwako ujio unachofikiria chote ni mavi. Dati uwe 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 sita 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 namba kuwa yo watelewa tu. Timu we uwache lambe kwenye putebo anyi wanangu waida gote wacha lambe akitaulu wa timu we u asala ya nifashe nkira makodi. Where if you don't well, I can best you well. Where I like them well, Sasconda well. I'm a bit ah, where keep there, Kaja. Where are you? Where moody well? Now you before them die, yeah. Jalo Jalo and now. I can say what's speed go, Jamaica, Father Ruesi. Now we can do it for me.
Yeah. You understand?